Ettendekero lya gavumenti ery'ebyamawulire kossa technology ow'empuliziganya, the Uganda Institute of Information and Communications Technology, litegeezezza nga bwe lyongedde amaanyi mu kaweefube ow'okubangula abayizi mu buyiiya n'obukugu obusobola okuyambako okunogera eggwanga eddagala ku bisoomoozo ebiritawaanya. Omukugu mu byebuuzibwako mu by'okunoonyereza n'obuyiiya ne pulojekiti mu ttendekero lino Savio Mwaka ategeezezza nti kino kitundu kaweefube gwe baabakkana naye olw'okunyikiza obuyiiya n'okutandikawo emirimu mu kisaawe ekya tekinologiya.